Premium on ZSnails.com.
K Dig is the winner.
And beats music.
Let me just go. Let me pange chiko.
Hello.
Ambuye mwana wanu nene batwila ku Zambia. Na unavinyi njanso via kesi ni kamba. Umoyo wezebu ino kubebi sini zanama. Mshua ni lejori papa lionse kuni nyengerera. Things have never been easy kalezo satiboza. Tushanshila mapempelo hawa haya keni nota. Sini zablema muntolo yamba foso nta sonta. Kutenze kuwa zungu sembe mebi nenze ponsta. Fikila kumalo kwevi nto vachetu obwera. Olo chechi ni mzungu ndiye tiretera. Bewela na mfute penze tiuja za sevya. Sunu ziwa ngati ndimwe echifwa na malaria.
Ambuye, mkale to tell you what I've been going through. Chao na mensa na chambo matu kulimu. Mwaza niza kamba. I'm calling. Niku toko za nipo nirenga. Mati chikondi chanu nifuno chiona. That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
That's why I'm calling.
Kote ni kufoto kuzele.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe. Na kwa ni sopanga mpofu kuona sogolo mumtima. Kwa manso lola chihulu kumva kugunda kwa mtima. Satana alikuno bwana ndi alipandalama. Wafianta pali ponse. Church na manyumba. Vigolo lo kupaya na matenda niosa gamba. Vichitiramo kufaluta ni kupena. Aba mkaza kwa niso nkala mamuno wa mkazi mzake. Na futi mamuno mkala mkazi wa mamuna mzake. Na donsa mado yole mba push to open. Giving in my best but last I was forsaken. My bridge up kwa nyika tizaya chumpa na ntambo. Maunga vuti kire ya palipilo ni mtembo.
Ambuye, I'm calling to tell you what I've been going through. Chao na mensa na chambo matukulinu. Mwese niza kamba. Kwaza nipo nirenga. Bati chikondi chanu nifuno chiona. Umoyo wanifuta. That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
That's why I'm calling.
Kote ni kufoto kuzele.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
Ambuye, I'm calling to tell you what I've been going through. Chao na mensa na chavo matukulimwe. Ponsa niza kamba. I'm calling. Nikutoko za nipo nirenga. Bati chikondi chanu nifuno chiona. Umoyo wanivuta. That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
That's why I'm calling.
Kote ni kufoto kuzele.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishe.
And beats music.